sushaya kanjani ningakhuni sonelayo eyibanda kanjani arrive alive asike makhaya nje sikile ningakhiphosa cha eyibanda kanjani arrive alive asike makhaya nje sikile no N17 ngithi ohlonipha mfana yethu
No.